Abaka mucheware mirimu Na feno tukakarabe Anti jafetu unangudo Wacha jigaba ya chigika Nitule fuko buto kuziwa Nikitusa muno kitusa mori Kari tuumpuguma Choka muka mosogura Nzikinsu zambise busi Mubisaka tenga mizidaru Monsu kompito mkoko Lero tukira kabasisi Na enze sija kwefu mandongo Leka nkologu ya limanya Kubanda bienku mwabakose Eviva kubadolira Balala webamba lukule mwa Osanga bagi atigana Nukufora nebafora Nga weba tukise vivaru Kumbara zanaregesa Mwana tururi kunyiniru Bantu bako yumba sitamira Mugenda mwenye gato Embaraza ziyoyotwa Atukoyo kututuri Okutusimbira Mutu karubira Mundeke mbarangire mureke Abantu abo batuyikiriza Nzera abantu amatata Abeba kukuturoterako Mulujuju ya gure motoka Eneno kiro muziko Ntikupangi sokariu Chichiva kukuwe mfufu Osanga naba sigare mabeka Balota bakunu mkiriza Mwunze nemfu noeza pakasa Singani na site namba Abana ndaka sanke kakurema Okumanyo kukamarebi uya Ngataja weka nikirira Nja amulete nenganga Mfuna siya mwera Mbulikora babirina Kavya itama kuboka tembe Bebo vitu itawasira Okukora kutawanyensi Abalara baso memirimu Na ingo kufuna wakuja Sorezi bakwa kungato Evisinzi robikuna miabantu Oguzanyi sabulina Akesi huli akora antikwekabana Kari endo mwegele risibintu Zasinga narinze ya singa Okumbo mpyo mtuweyo jempitira Batu wala kubaba kitaro Tukirabe batu muru walo Tuita mkungiza Mbwa bobana feba itawo Usone bimutwe kano ukanyi Mwene muli itedembe Chino chiri kuguli ategana Tiyazi wesa mjinja Fena bibabia ntuyo Na ichino motu senge kamu Kukubu za kini toki Zewina mzano chusa Nodu mwure mbia Mweza fezi vasa migano Swazato weru weru yanzi galire manju Mwano seba kubendo Izango marazi sura wali Kunze nore ronga te wali Na iwe na marokora na wa Twega ili domuntu Yakomba kweba siriwa Muna ina mwemu mesinga Sesinga nalimwe chensoka Washikari kumuroza Zino zija kutusa zubu ambe Kwe kugamba chula baby ntu Sigara binye nyezanga mutwe Weche urabanga choite chitono Chichuka nyendali umurala Imparata wemero muntu Kuhito kuwe chiyoyo Nze mkulira mbu itabuinja Mbuno kula buso uliwa Kare mwa uwaba ya emwe Umuntu wabuso muzanjirako Kububububwe bubonero ugulaga Kukuru chikwe tuwebusa Ninyo kubwa mirangevi Kufuka miranga kufivi No wongiri rabusinza Abafe babu ladada Tuwaru anjisabu wanyansi Fekenye ni kwe ulirira ne mukama tukwatirako kubwetoowaze n'okujambantu era bwe twayiga emirimu twakulembeza kugumiikiriza obunyikivu kwo n'obuvumu n'obukakkamu ewali ebinyiga atakulaba ng'agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwaba obaggukira mu magoba bannanga owulira omuntu fe lino lyatufuukira ekkatala kutubanja by'omutatuula ne kokoze wajyozaalwa katuuze enkiika emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono bane ku ntandikwa olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mpenda zakukuleekaana ey'egy'emizira egy'ekiralu kerere na njogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mange nduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tiziwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bafula endowooza endyo yaminyaga ogigaggawaza entuyo zaffe ekyemwazikoze sijja okubakaabirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okuntebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi kikuba musaayi gwa lujja nga bano bambaleese b'owulira abeesibaku wa nnyinimu wanzuyuke mmutuukirira ensawo obwe mubazaanaanyo nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri ogwateganya bannyiniko nyinika jagalaza obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe gwatewoboleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosanuukalera kugambye n'olaba ejjooko leero nze bandaba obutono n'enkonga byoyejerega okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiyiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereezaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu ajjayogere eyali kampeini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nali njiga endongo eyagyensomesa yakimpa buwa teyantuma yadda akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yali ng'ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza apimusa entunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka bwe kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe olaba nabatubeera ku nsegere weewuunya ebibava otunuulira ensi gyetulaza n'oddamu noonyeenya mutwe olaba ne bwe betugatta obuliri baba nabye batunoonyako be balyake n'abannanfuusi baakirumira mpuyimbiri obo enkwezenge bannatabula mu byange mwe muwogganira wamasa seyomba nzizeyo kufumba ndete kwenda birago kizekibalo usizeze pakasirisa.